aya tuimbe sitima, umeme sitima, Kenya power sitima, umeme sitima, aya tuimbe sitima, umeme sitima, bigwa shoki sitima, umeme sitima. Sitima,
yani kama nimepigwa shoki.
Sitima,
nikitafuta hiyo remote.
Sitima,
imenirusha mpaka kwa kochi.
Sitima,
imezima basi washa tochi. Sitima kamegonga,
umeme.
Nani TV ya kukopa,
umeme.
Nipandishe boda boda,
umeme.
Nihepe mama mboga,
umeme.
Ai, mam, shikado, ah, nakufa, woi electricity, ah. Ai, mam, shikado, ah, fire, moto, liquid.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
bigwa shoki sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
bigwa shoki sitima,
umeme sitima. Sitima,
kumbe afadhali generator.
Sitima,
wezi waneza ipiga ngeta.
Sitima,
mana moto uneza pepeta.
Sitima,
tangi nikipuliza kana waka.
Sawa boss, ndos, chungo siende los. Tafakali kabla niende, mali ya rose. Boss, mchungi lime lost, tuende tukule maembe.
Chemosi,
nipeka mango karo.
Karo, karo,
nimenuna nipige storo.
Storo, storo.
Sajuzi na washa friji.
Watch.
Nikaisi tu gigi gigi.
Watch.
Kunde kipigo mamiti miti.
Watch.
Nilinyongo na mizi zizi.
Sitima,
umeme sitima, Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
bigwa shoki sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
Kenya power sitima,
umeme sitima.
Aya tuimbe sitima,
umeme sitima,
bigwa shoki sitima,
umeme sitima. Sitima,
sawa juice.
Kiso kime mpata.
Amechomeka,
kime mpata.
Akapa kwa mafuta,
kime mpata.
Akaruka ruka,
kime mpata. Kiso kime mpata.
Alipana juu ya meza,
kime mpata.
Ati anatoa balbu,
kime mpata.
Na vile alilewa,
kime mpata.
Alipata shock.